Lagos.
And my face. Yeah. I'm a child, girl,
company dawa bala labo chitwala so funny petuli kumula mabuka de mission osanyusa sebuli wenkula wakosanyuka yali nakaruba naye watula mumutima nakiriza osanyusa sebuli wenkula wakosanyuka yali nakaruba naye watula mumutima nakiriza Kulunjibo, Nagama Sokaho, Kamuzano Tulo, Molomo Kwano Kwenina Kuba, Kutambuzane Chio, Kuikango Bulo, Neuza Wafa. Bayogera ku mu bitabo ogusinga okunyiriza Kawulinze ndayira nti nobody Gwe wekanze kwendiwa makampani Daba balala bo wakitwala so funny Tetuli kumula mwabukademishoni